nɔnɔmetata etɔ̃ gɔa, nuwɔwɔwo. Mawu gblɔ ya, se wɔ nuwo keŋkeŋ. Ewɔ nuwo kpata wonyo yi wonya kpɔ. Ewɔ anyigba kakra towo, etɔwo kakra ƒu. Yi ŋuti bɔ nugbagbewo kpata akpaviwo le etɔ me. Xeviwo le dzime alo ayame. Kakru elãwo kpata. Mawu kpɔ dzidzɔe le nu yiwo kpata be wɔa ŋuti. Ɖo ŋutia enuwo kpata wonyo.